adwa were polo ke ugo kemba gienoso ke ugo dada rachich ndodho ge ngongo aneke manyine ke manyine chogna ngama ngongo
manyine manyine
kisa chogo karamore chogna bwana romo
manyine manyine
chogo polo ke go kemba re chogo jakaura
manyine manyine
banya yoro ke go kemba re chogo zerdume
manyine manyine
loromo na kodira chogni se choromo
manyine manyine
kisare galando re ilando nyamanganga
manyine manyine
ubudo gataro ke go dada chogo jakaura
manyine manyine
nanga ya chogo gira chogna bwana romo
manyine manyine
aneke manyine ke manyine chogna bwana romo
manyine manyine
obudo kodi oke go dada chogo bwana romo
manyine manyine
uti polo ke go kembara chogo jakaura
manyine manyine
sa yora chogira chogna bwana romo
manyine manyine
nako donge nyago chungo e kanda wero yagi
manyine manyine
nyoga kondi ganyagi elija beri wero yoro
manyine manyine
yo jaer udu toke go kemba chogo nyama nganga
manyine manyine
nuke no toke go dada chogo ra nyadundo
manyine manyine
dodo ke ngongo go dada ichogo nyamanganga
manyine manyine
mininda okego kelo re ichogo bwana romo
manyine manyine
achogo jakatieno re ichogo derdume
manyine manyine
aneke manyine ke manyine chogna bwana romo
manyine
ura choga kula na okego kemba chogo ra nyadundo
manyine manyine
nanga yura yura tieno re ichogo nyamanganga
manyine
rana okobore Nairobi rera kulo kelo weche
manyine
makodo onge akula ngamaluoro ichogo bwana romo
manyine manyine
manyo kalando ro ichogo bwana romo
manyine manyine
uda enozo ke bodada ichogo onya dumboi
manyine manyine
lora poyungo ni kanyo he osie pi polorango
manyine manyine
lo singana ni kanyo he osie pi polorango
manyine manyine
tunga kula jarari edare ichogo minoero
manyine manyine
tokyora jakandi to ichogo minoero
manyine manyine
tunga kalando ro ichogo boro bed
manyine manyine
Mimi mama komondi eja bero gero oda
manyine manyine
Mwana kula nya jo mumbo era kula se choromo
Mano kinya da kondiga
Mwana kula nya manganga re se chororom
manyine manyine
Kana chogo gira chuo buoro bed
manyine
manyine
Mwana robi kam kunjire se chorome wange
manyine manyine
Buoro buore Nairobi oti yengini koda
manyine
Duga fanyo polo ke go kemba poli wadanja yamo
Kinyi kola rango
Kinyo yuro ke go kemba Pali wa donje yango
manyine manyine
wanya kona nyako viero elena wa idho lifti
manyine manyine
buore wa namba soda hera buori se choromo
manyine manyine
mwoso mundo kego dande rao cha uchuodo
manyine manyine
mwoso mundo kego dande rao cha uchuodo
manyine manyine
mwoso murembo nyako soro siepi na manyako
manyine manyine
mwoso nalando nyao indo siepi na manyako
manyine manyine
mwoso kori lehare hata hira buoru koya ewa
manyine manyine
kuna simu no kego kemba poli koyo ewa
manyine manyine
mwana kiyo poli gari fio fio rakulo manyo yuoro
manyine manyine
wanyo kore maladhi chiemo herakulo luongo jagita
manyine manyine
kone kikibergi matatiso ele nipoda ngima
manyine manyine
wanipongese buko nyawino sechorome wang
manyine manyine
kuna yuoro hareka chogore sechorome wang
manyine manyine
mwana seno zoke godada rakulo goyo sei
manyine
yungo no waporo gongo pinyo yuoya ema garo moke vigot
manyine
eno somera bende nikanyo kego dada rakula zechoromo
manyine manyine
kato kwande kanarango rera buoro moro yuoro
manyine manyine
kato kwande kanarango rera buoro moro yuoro
manyine manyine
kuchonyo yuora karango rakulo moro kanda
manyine manyine
yuipolo kego kemba yuita boke uoi
manyine manyine
manyaya yoke gitindi wero kelo jem
manyine
kakwazi eno sumeru moke godada wero kelo jemo
manyine manyine
moko ngia kazi temtem wero kelo jemo
manyine
makoko ngia kula ngama luore mungo pogo mwandu
manyine manyine
makoko ngia nyako chungo to mungo pogo mwandu
manyine manyine
kata jako goese iye ni mungo pogo mwandu
manyine manyine
umu mura dongo goese iye mungo pogo mwandu
manyine manyine
mwuru mando goese iye mungo pogo mwandu
manyine manyine
mwuru mande
mwuru mando goese iye nigi nigi rikodi
manyine manyine
ngo maluho nyinga osiepina mawoi
manyine manyine
omiyo gadari okego dada era kula eroromo
manyine
aboro okobongo pinyo yuo ya magaro moke chuodo
manyine
woro woro waido kola
kandito
woro kelo yuoro
manyine manyine
kwanyo goldi nyako biero ya kula se chorom
manyine manyine
yabe ngwanu kwanyo goldi tuma koda tonga nango
manyine manyine
ngwanu ne kwanyo goldi tuma koda tonga nango
manyine manyine
nyaro yo kala sera se chorome wange
manyine manyine
ero manye okego kemba ichogo nyamanganga
manyine manyine
ero bosie okego dada dogo ngongo
manyine manyine
ero kwara homina diambora kula wuru kuoyo
manyine manyine
nda mosifa mago jo mabei
manyine manyine
mosna jo zikoga makana yo mago jo mabei
seko kanyada
manyine
mosna meri nyago tiyo se chorome wange
manyine manyine
mosna beti nyago higo se chorome wange
manyine manyine
mosna kula nyau yo ma se chorome wange
manyine manyine
mosna meri nyago wino liko ale badericho
manyine manyine
jero nani kanya nyago tuo ma osiepina manyako
manyine manyine
se choroma wero langa duto he karo nyandusi ni kanye
manyine
manyine
se chorome wange
manyine manyine
mosna meri zobora koko se chorome wange
manyine manyine
kwa liyuwa na ukego kembare joko goyo sei
manyine manyine
nito lifti ni wahi
manyine
manyine mbote mbote mbera ukego dada hera mbanya na mawoi
manyine manyine
mbote kule baba ukego dada hera ocha yo chuodo
manyine
mbote mbanya na ukego dada hera ogoye sei
manyine manyine
mbote ngonya go chungo hera kula se chorom
manyine manyine
mbote ngonya go zizire hera se lorom
manyine
Kula kosa ngomi na umahaja bero buoro kure
Manyine, manyine
Uchiye uparo da vende hengi manani kanye
Manyine, manyine
Uchago urupukseni hengi manani kanye
Manyine, manyine
Kwa konge tobiro mbile pina nisoromo
Manyine, manyine
Tobiro njime ya kandiso ye upara ben
Manyine, manyine
Kata nisinde sobu kichal nade kuchiago urubura
Manyine, manyine
Nungo wero kaja chiri hae mungo pogo mwan
Manyine,
manyine Yonyama ngangani ndo buore Nairobi ese chorome wang
Manyine, manyine
Kari yungu nikora ya muari ya mbogari na kuro ne wakal
Manyine, manyine
Nabakiricho wa muma muma nyiro chomo boma
Manyine, manyine
Nabakiricho wa kala kala nyiro chomo boma
Manyine, manyine
Nisibende ne wakal re mwacho chomo boma
Manyine, manyine
Wakala siku dalako tiyo ese chorome wang
Manyine, manyine
Maye polo kego kamba mosna sadi ere
Manyine, manyine
Mano sadi mwuri karabila wana karabila
Manyine,
manyine Manyine, se choromo msisi karabila
Manyine,
manyine Aboro kwa kinyi nyago chungo se chorome wange
Manyine,
manyine Makobongi ya kinyi yoro chiri se chorome wange
Manyine, manyine
Sae bende konya jako mino kengo rakulo kelo jemo
Manyine, manyine
Orito jakita maonge matati sore osie fina mawoi
Manyine,
manyine Imoso sie fina mungirito uma iriti na jiduto
Manyine, manyine
Ritna yoro rakula uno uma iriti na jaduongno
Manyine, manyine
Udongdele donge matati Tatiso, se chorome.
Manyine, manyine.
Manyine,
manyine.
Se chorome wang.